shankysupplier.com.
Aya,
QM Records baby.
Umbe tabu. Ibiti bwana.
Kamix Marco.
Akotundo sini amshe, niache nilale.
Lale.
We makochi sini amshe, niache nilale.
Lale.
Usigizi njo, niote ndoto ile. Usingizi njo, niote ndoto ile. Sayari senye sayari gani imejavi mwali miksa mishangazi kushoto kulea bisikari sayari kila siku pati sayari senye sayari gani imejavi mwali miksa mishangazi kushoto kulea bisikari sayari kila siku pati
kila pande kila kona kwenye sayari utaziona una stress naoma kwenye sayari utapo mlingi zimemja kwa kichwa anakunywa vikali anaunguza ko analia kilicho mkuta ndani ya sayari anaomba ko kaota ndoto yeye bosi wa duka kuja kushtuka yuko ndani ya choo na mwingine zinapeleka puta unajiona bosi kumbe hauna do
teri kila makono ndo sini amshe niache nilale. Niache nilale. Usingizi njo, niote ndoto ile. Usingizi njo, niote ndoto ile. Ye dada dela kijani anazungusha mesusia shendele. Aliva skin jeans, kashika mkono kalikuta chobiku tuchonge. Eva akipendo anataka cheze na awengine miguju kama pala na wewe kwenye sayari unaweza ukanawa na usile. Haya, kumbe tabu ni biti bwana. I appreciate you baby Blaze MC. Awasalimie mlali
QM Records baby.
Muziki mpaka kitani kwako na Chunky Supplier.
Kamix Marco.